You reign, O God, my Father, you reign.
More music at spacegospel.com.
You came back, Jehovah God, Isaac, to Abraham, your servant. Lord God, King of glory, nothing is impossible with you, nothing is impossible with you. What did you do, guy? You are the sure, the tag, your tag, we count all the cook, guy. What did you do, tag, your tag, we count all my mother, and my name, and why? There is nothing, Lord God, you cannot be able to do, my Father. There is nothing you cannot be able, Jehovah God Almighty, to reverse. Yes, Lord. There is nothing you cannot be able to reverse, Lord God. The case of Lazarus, Lord God Almighty, you reverse the King of glory. Jesus, my Redeemer, that day, my Lord, when you turned up, Lord, you change, you reverse, Lord Jesus, my Lord and my God. What had already been done, Lord Jesus, for you have power over yesterday. You have power over last month. You have power over last year. Yes, Jesus, my Redeemer. You have all power in heaven and on earth, Lord. You have power over yesterday. You have power over last year. You have all power over last year and last year and last year. Jesus, my Redeemer, nothing is impossible with you. Nothing is impossible with you, my Lord. Nothing. Nothing, Lord Jesus, is impossible with you, my Redeemer. You are the Lord of Lords and you are the King of Kings. You are the resurrection and you are the life, my Redeemer. Jesus, Lord, I honor you and I exalt you. And I magnify your name, Lord, today I adore you. And I lift up your great and glorious name, Lord Jesus. Holy One of Israel, Lord God, we worship you. We honor you, we adore you, and your name today. You are worthy, Lord. You are worthy. Bless us in your presence in this house today. And we pray that we shall not leave this place the same way we came in. Show us your glory on a new level. Show us your glory on a new level. Show us your glory on a newly wonderful level. Jesus, my Redeemer, glorify yourself through us, Lord, today. Hallelujah. We honor you. Jesus, we honor you. And we exalt you. And we magnify your name. Oh my God, I'm asking. I'm not asking for that which is impossible. I'm asking for that which is possible. I'm asking for that which is possible. I'm asking for that which is possible to you. I'm asking for that which is possible to you, Lord Jesus. Show us your glory. Show me 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 your glory. Jesus. Show me your glory. Thank you. God, you're holy. You're so holy. You're so holy, my Father, you're holy. God, you're holy. You're so holy. You're so holy. You're holy, God, you're holy. You're so holy. You're so holy. Remember that.
Gai tuti kuma gukaga maundu mothe Jehova ngai tuliri mbura ya kirathimo giaku na bururi o mwathani twetia mbura etwetia mbura ngai iguru ni rihinguke mwathani riurie mbura Jehova mwathani mwega mwene muoyo kuria matu marurunganaga moimite nigetha marehe mbura ni marurungane thiini wa ritwa ria Jesu ni marurungane ngai mabate iguru Jehova nayo mbura turire mbura ya kirathimo ndo gocwari twari ako itura ri ri anyathona ri moko ine maku ngai mwathani mwega mwene muoyo tunyitite migwate maroho mothe ma ngoma maria matuire kuo Jehova na tukamanyita tukamahota na hinya wa thakame thakame ya Jesu na tukamaigata tukamathiri maria ndumarite ari gituri katika jina la Yesu Kristo na tumeachilia uwepo wako Bwana na nguvu zako Bwana katika eneo hili letu wego sina itura riri no rihe ritwa riega riteithie itura riri na riteithie na ithuä ũrateithia Jehova tondå wä mwähoke kumathani ngai watha ciothe tå rathime thä inä wa service ino o må ndå rita rä ake thä inä wa rätwa na Jesu nä guo twahoya ugame nä njega praise the Lord mathani mwega twarä rie na kiugo gä aku ngai twake rä ngä Jehova mwathani reke kä gä a handå thä inä witå uthiranie ngai watha ciothe ndungata yaku mwathani nä getha njarie o mugambo waku ngai nä å ndå wa Jesu mwathani witå tå ikare thä praise the Lord njä ra yameni njega ona twahuta gå kena nä andå arä a mahutagä ra maå ndå makä ma å thi no iguo må ranjä ra ma ngai kamätararikana kä rä kanä gå kena nä å rä a mahutagä ra maå ndå ma uthingu praise be to God na makamanyotera nä gå korwo nä makahunio ngai arogoco repent and be born again wä rire no ciarwo rä ngä wä rire no ciarwo rä ngä mwathani atwarä irie mono mono å horo wa mahinda marä a tå rä na mahinda marä a tå rä twä kä pithi kä a må ico kä a mahinda ma må thia nä ndoka thä inä wa mwathani twaga kwä harä ria nä å ndå wa gå ka kwa mwathani Jesu tå tingä må ndå nä tå ke tondå riri ngai nä atuonetie na ciothe na ä korwo nä tå hotaga kuga na nä guo mandå kå maratwä ra nä tå hotaga gå thoma igå rå tå koiga na gå kåira na nä gå kwara na gå kara nä twagä rwo nä kå menya gå thoma mahinda marä a tå rä ngai arotå teithia endoko thä inä wa mwathani nä tå raiguire ica ikuhä må no kanitha kå rä a watå ciarire kana matha church kå rä a ngeretha kanitha wa ngeretha mabicobu mahätå kio kana synod ya wä tagwo general synod macemania maroiga rä u tene rä matirarä na å horo wa kå rathima ihiko cia hå ra å mwe rä u nä megå thondeka mahoya ma kå rathimaga ihiko icio tondå tena itä irahikanagä rio mawabici ta ma Attorney General mawabici ma thirikari rä u nä irehwo kanitha irathimirwo kanitha må tirä ona caitan nä okire kanitha na okire na njä ra nene må no arenda gå ikarä ra kuo gä tä inä nä twaregana nake thä inä wa rä twa rä a Jesu na mä bango ä rä a ĩbangä two mä uru ĩbangä rwo kanitha wa ngai nä twaregana nayo katika jina la Yesu Kristo no rä rä akibishop witå rä acokirie aroiga atä rä rä å cio ti må rå gamo wa kanitha wa Anglican wa Kenya å cio nä wana kou arä a mekwenda gå ik nä må ronire bicobu athiä te kanitha å mwe o kå rä a Amerika agatonya kanana ni wa anglican na we jurisdiction yake kana we doubts this here ali no tondu ni wa ndu airu aingira kuo maramwira acha ndugothoma guku na ithwe na ni mararegire na maroiga acha maundu mane mwina moithwe tutire namo tutigimetikira enda kwathe ni amathani hari aturorete ni atiriri riu kanitha no muhaka twi igwe na tukire na twi haririe tondu mahinda ma mwathani Jesu gucoka me hakuhi muno gukirohire turetikirie praise be to God na ni ihinda ria mundu we mweni nigetha riri murata wako murata wa mwathani ndukana tuike ni ugatigwo kanitha wa ngai waiirwo utuike nika no make no kadige maka to ni gakoro thiete we akowe aikoro we na we bange praise be to God na rokera ni bamwire we bange gwä kå ndå tå rathiä mwä ra gwä kå ndå tå rathiä na tå tingä thiä å rä a tå renda tå gå thiä å rä a ngai arenda praise be to God tondå tigwä te twathiä kå u nä gwake na tondå nä gwake no må haka tå thiä na må bango wake ti witå twä rire tå ciarwo rä ngä thä iniä wa ibuku rä a Ezekieli tå thomeirwo na tå tanathoma Ezekieli tå rä ciugo ci thä inä iria twathoma thä iniä wa inji rä a mathayo mathayo ikumi na ĩmwe na thome mwari wa namba 28 å rä a waigaga atä rä rä å kai kå rä nä inyuothe anoguo na inyuä må titikä te mä rigo mä ritå na nä ngå må hurå kia jesu we mwene agacoka akoiga atä rä rä twaå rwo kana mwaå rwo icoki rä akwa ngoma mwä humbe icoki rä akwa tondå niä ndä mwä nyihia na mwoya icoki rä akwa icoki rä akwa nä ihå thå na nä nyoroku gåtirä hä ndä å tarä korwo na icoki må rata wakwa må rata wa mwathani no nä waå rwo icoki rä akwa ngoma å humbo icoki rä a mwathani jesu na mä hia mä hia nä må rigo må nene må no hä ndä mwerä må president å rä wä kå rä amerika wä tagwo Joe Biden araririe å horo wa atumia arå me arä a metagwo nä arå me meä taga transgender må ndå rå me agathiä agekwo sajari nä getha tuoke agarå rwo atue må tumia nake na kanyamå kau arä a marakonire nä maronire comments iria ciandä kä two tondå å horo å cio nä å rahå rire andå amwe må no arakä raga andå acio atä rä rä ndå rä hä ndä å gatuä ka må tumia atä å racenjire å ratuä ka må tumia we ndå ngä tuä ka kä tondå wa mbere we ndå rä nyå ngå ya mwana å ngä gä tuä ka må tumia atä a rä u kä rä a gä tå ra thä inä waku nä å horo wa gå tå ra wä raga atä maå ndå nä mega na we nä å ä ti mega toguo wiki aciari aku matå raga na gä conoko gä conoko gä atä rä rä katwagä ire mwana wa må themba å rä kå na rä a må ico må ndå å cio nä agakinya handå anogio nä gå tå ra maheni gå tå rä ra maå ndå ma maheni you know living a lie rä a må ico akerwo atä rä rä må thenya å mwe rä kinya å iguä nä wanoga woe må kanda å haicha handå igå rå wä curie å horo å cio thire na wathira hä ndä ä yo wathira aciari aku moke makue magagå thike na magå thika harä a å gathikwo kä rä a gä gatigana nä mahä ndä maku na magatigana mahä ndä ma må tumia ti ma må ndå rå me kana ma må ndå rå me ti ma må tumia tondå frame yaku yothe ya structure ya skeleton ndirä hä ndä ingä garå rwo nä må ranyita å horo å cio ona å ngä thä njwo nyama structure ndä ngä cenjia ya mahä ndä koguo må ndå å cio harä a agathikwo agathikwo ä kä e må ndå rå me nä må rona wä ra wa tå hwa ngoma ngai arä tå iguä raga kå rakä å ranirio atä rä rä tondå rä u ciana nä ciatuä ka nä irä rutagwo thukuru atä kwä bamä rä ä ngä korwo na ndandiä rä rä ä ndandiä rä må njä re atä rä rä inyuä må thomete ciana icio ciadaptwo nä andå acio rä iroimä te kå iraciarä two nåå nä må tumia tondå mandä ko nä marä ga atä rä rä må ndå wothe gå ciarwo no mwaciar nä må tumia praise the name of the Lord atä aya moe ciana iciarä two nä atumia macige kwao atä nä ciao marä erä arå merä rä kå maå ndå ngä kå guo gkå guo ä toro na marundurundu å guo rie maitho wega å ria atä rä rä nä nitaraigua wega ä ngai arotå iguä ratha ä yo nä yothä ä rä a tå rä na rä u tondå nä guo ä hana edoka thini wa mwathani ihinda ria gucoka kwa mwathani Jesu ri hakuhi muno gukira hindi ria turetikia. Praise the name of the Lord. Hallelujah. Mehia ni murigo, mehia ni thina, na guturira mehia gutire kindu kinyu ciaragirwo ni mehia no gikuo. Paulo oiga uguo mucara wa mehia ni gikuo, no riri kwina kio kia muo wa tene na tene kiria gi thiini wa Kristo Jesu, na kiu nikio Ngai aheaga aria othe mekwirira. Hallelujah. Ezekieli 18 muhari wa 27 itwiraga ou hindi iria mundu mwaganu atiga waganu wake uri ekite agacoka ageka maundu maria mathiri na maria mauthingu niki ageka akaonokia muoyo wake atume uture gutire mundu kahonokeria mundu ngi muoyo mundu ahonokagia wake wiki. Praise be to God. Warikia kuigua na wetikia, warikia gwitikia ngoro yetikia ucoke umbure na kanua nikuhonoka uhonokaga na muoyo uria uhonokagia ti wa mundu ngi ni waku wiki. Mathiko maratwira atiriri hindi iyo mundu mwaganu atiga waganu wake na turirikanage uhoro wa kiugiki kia waganu hindi iyo yothe mundu arerwo ni mwaganu ni undu wa kuranwo na Ngai. Riria woranwo na Ngai waima nja cia wendo wake mworanwo na Ngai ni kwaganwo mwaganwo nake ugetwo mundu mwaganu. Mandiko ma Ngai magitwira hindi iria mundu mwaganu angitiga waganu wake atige maundu macio ekaga mataringanite na wendo wa Ngai acoke atue itua ria gwika maundu maria magi na maria ma uthingu ucio akahonokia muoyo wake na ni agatuma uture. Ugai amen. Thiini wa ibuku ria Thaburi 51 muhari wa namba 3 turirikanaga ibuku ria Psalms 51 Daudi agitikira mehia make ni undu wa kwihia na Bethsheba na uhoro wa kuragithia Uria nigetha atigwo na mutumia wake muthigari mwihokeku mundu ugutia muthamaki na mundu ugutia position yake ya muthigari agacoka tondu ni arega gutonya gikabu-ini kiria muthamaki arenda atonye akaneo marua atwarire Joabu thiini wa mbara nigetha athii na mundu mwihokeku na ariko ni athomire indo ya andu aria matari ahokeku ni angia no niki muthamaki oiga atumurire njira abeke atia kamundu kau tondu ndona tagatari hakiri njega uthii ukaige haria mbere uria mbara ihiu piu koragirwo kone amameire njira hii no kone kuragio ririkana ate marua mariku no agithii e mwihokeku mundu mwihokeku akinikire Jehova marua na kiuri ungi utekuigua thiori ati niki giatuma muthamaki aheane instruction ya muthemba uyu akioya mundu ucio mwana kio ucio akimuiga battlefield ini muoyo ndu umwe ndoka thiini wa mwathani muiki uyu uroo ni Daudi gutiri handu turona araria uhoro wa ciana ingi aciarite riu mwende ciragia atiriri Uria akoretwo ahikia mutumia oguo ni ria mbere na matigite ciana acokerwo athii mbara no kirathii mbara tondu gutiri handu tuthomaga handu Solomoni ari na brother yaciarĩtwo ni Uria na ni akinya ku mbara-ini marua aneana nderwo mburehere ni muthamaki atumura hihi amurorete acokona ha maundu maria merĩtwo arora na kungi nigetha mundu ndageciririe ni uracirĩrwo na arora na kungi amwira ni ngwenda uthii haria hahiu muno nigetha we wi njaba ona nderagwo ndienda ugakwira ithindũri njaba ni nguthii karuire andu aitu no athii ho nigetha uragirwo ho na Daudi agika rihia riari inene muno mbere ya Ngai na atumanirwo Ngai atuma munabii amwira kiundu kiu wikite giothe nindikionete na ngona uria uru uria wikite na ni tondu wa uru ucio ngukurehithiria uru munene muno gwaku mucii na Daudi etikira mehia make netikira mehia make nio turathoma Thaburi ya 51 akira Ngai uu nini njui mehia makwa verse 3 nini njui mehia makwa na witia wakwa ujikaraga mbere o hingo ciothe murata wakwa murata wa mwathani gutire hindi ukona kuoherwo kwa mehia nginya ria ugetikira wi mwihia wetikira wi mwihia na ni ubataire muhonokia na ni ubataire kuoherwo mehia macio urora kwi Ngai uria we wihitie na warora kuri we wamukaira madeko ma ngai matulirikanagia ngai dakaga kuohera mweriri wirite utiuge amen mundu wirite ngai dakaga kumuohera mehia tondu ngai ni ari tha nyinge muno wirire mehia uciarwo ringi mwari wa kenda wa thaguri oyo ya 51 Daudi alera ngai atiriri wigitie uthie utige korora mahitia makwa na utherie kwagana gwakwa guothe wigitie uthie utige korora mahitia makwa na utherie kwagana gwakwa guothe murata wakwa murata wa mwathani tondu mehia ni magwikiraga gicoroko mehia ni mari thoni mehia ni mari na andu amwe makamenya uritu wa mehia rimwe too late mari acirere piu no mehia me gicoroko mehia matingä gwä tä kä ria å hote kå rå gama mbere ya ngai må rorane nake aca matingä tä kä ria nä kä o daudi arera ngai atä rä rä wä gitie å thiä tiga kå rora mahä tia makwa tondå meho nä ndä rametä kä ra nä maingä no wä gitie å thiä å tiga kå rora mahä tia makwa nä getha ndå kae kå nduä ra kå ringana na maå ndå marä a njä kä te no akera ngai å therie mehia makwa å therie mehia makwa wä gitie å thiä å tuä kara mahä makwa na å therie kwagana gwakwa guothe thaburi o ä yo ya 51 mwari wa 17 daudi akoiga atä rä rä tigongona cia ngai nä roho å rä a må thuthä ku rä u nä ngai arera ngoro rä thuthä kä na kahera we ngai ndå ngä mä ira praise the name of the lord må rata wakwa må rata wa mwathani rä rä a rä othe kwagä na gå thuthä ka thä inä wa ngoro yaku ngai ndakaira ngoro thiku na kahera rä rä a rä othe wathiä he ngai na maithori maku na kå nyiha gwaku ngai no agakuohera mehia na gå tiramakania nä kä wekä te ta atä rä rä a rä othe wathiä he ngai na ngoro hehenjeku ndå kaga kuoherwo mehia maku praise be to God kwä må irä tu å mwe warutaga wä ra wa å maraya kå rä a mambatha noragia må hunjia å mwe kä å ria kä u akoria atä rä nginya marä a njä kä te na marä ekä te marä maingä na måru tondå hä ndä ä mwe nä agä ire wä ra-inä å cio wake wa na wä tagwo wä ra wä tagwo wä ra onaguo mawä taga wä ra akä gä a nda na agä a nda agetaima tondå ekwenda gå thiä thibitarä aciarä re mwana kå u agaciarä ra handå rå njing'inä agacoka akoya mwana å cio akahä tondå ageretie kå rutwo akarema akamuoya akamå iga rugu rwa gäkondo rw agaikarä ra akoraga mwana å cio e muoyo e muoyo akä må ikarä ra erungu wa gäkororo akamå raga na kuma hau akä aga thayå na må tå rä re wakä å kä gä a thä na må ingä må no tondå gå tirä hä ndä kä rä ro gä a kana kau gä atigire kå gamba thä inä wa må twe wake athiä kå rä a rä o akaigua kä rä ro gä a kana athiä kwaria akaigua kä rä ro kä a mwana athiä gå koma akaigua kä rä ro kä a mwana thä na å cio gä tuä ka må nene kå rä we na akoragwo kä hunjio athiä athirä tondå aumä rire gå kiumä rwo athiathia oriri atä rä rä niä no njoherwo nä ngai nä å rä a njä kä te maå ndå moru akä rwo atä rä rä ngoro ä rä thuthä kä te na ĩkahera ngai ndarä a mä ira gå tiramakania nä andå aigana woragire ta atä rä rä a rä othe wacoka kwä ngai ngai no akwamå kagä ra na agakuohera tondå kå rwo twarä ega jesu ndangä akuire no tondå tå tiarä ega jesu agä kuo nä getha igongona rä u arutire nä å ndå witå tå getä kä rä ka nä å ndå wa thakame yake na nä å ndå wa ngai gwä tä kä ra igongona rä u akä må riå kia kiuma kå rä a rä akuo na må riå kia å rä a wothe wa gwä tä kia nä akahonoka no wothe wa kå rega no agacirithio ihinda rä a kwä rire nä rä u tå harä rie tå thondeke njä ra citå nä getha tå ikare å rä a ngai arenda thä inä wa ibuku rä a Joel murango wa kerä mwari wa ikå mi na ithatå ibuku rä koiga atä rä rä temburangai kana mwari å koiga temburangai ngoro cianyu na må tiga temburange o nguo cianyu må cokerere å må cokerere jehova ngai wanyu nä å ndå we nä mwega na ningä nä wa na ndahiå ha gwä ka atä a ndahiå ha kå rakara no nä aiå irwo nä å tugi nake nä ericå kagwo akaga kå herithania praise be to God we nä ericå kagwo ona gå tuä te itua rä a kå herithania Neri shoka guo akaga kuherithania. Hallelujah. Mwala ni arogocwo. Praise be to God. Nemu ya abu mula makio. Akinyire handu hidiria ni undu wakuragithia mwanake ugwetwo. Na bodhu. Nemu radikana na bodhu. Na bodhu oragithirio ni abu na muka. Ni undu wa muhunda. Mwala ni agocwo. Na bodhu nake oigite eritwo ni muthamaki nyitherie mugundo ucio akiuga ndingiendia tondu ni igaire baba ndingiendia agakirwo ndukireke ngucenjanie mugundo tondu wi hakuhi na nyumba yakwa tucenjanie nguhe mugundo ungi mwega akoiga ndingikurania igaire ithe witu tondu kuu ni kwihia muno ndingitikira nake Jezebeli agakorora bodhu nyitite muthamaki nyitite guo haha akiuga kari ki ni njirire na bodhu mugundo uyu anengere kana tucenjanie arega na arega twikwe andu maturagio ni inde ciene uguo ugaikara mundu aikarite uguo ati ni urakire nyumba ya mahiga agaikara uguo handu nja ati ni ki kaba kama kirakire nyumba na ni nduire mbaũ-ini itakiri yaku nyumba iyo yaku ti yaku ni yake. Praise be to God. Ndiramwirire tumenye hitho cia gucokagia ngatho ni undu wa irathimo cia andu aria angi tondu wona wacokia ngatho ni undu wa irathimo cia andu aria angi nikuhariria uraharia njira kuria ciaku ikugerera no waigana waikarana ngoro ya uiru ngoro ya kumena andu tondu ni magia murata wakwa murata wa mwathani uturaga utari na andu aria uiguagira uiru ngucokerere ngwire ndukamakinyira nginya irio kamenya ni indo indo ciothe njega ni ngai uheanaga na ciaheanwo itura riaku cokia ngatho na ndugacokie ngatho andu makionaga cokia ngatho ihindo-ini. Hallelujah. Nigetha uharirie kuria ngai akugira nigetha kurehere ciaku na ngai akurehera ciaku ni undu wa gukenagira ciene ndakurehagira cie lebo ya aciorwonete icio racokagia ngatho ti undu wacio ri ngai ndakurehagira lebo iyo akurehagira lebo ingi iga iguru. Praise the name of the Lord. Ahabu akinyitithirwo thia mugunda atakiri wake na mutumia uyu uyuritwo ni uru akimwira riu kau ni kaundu mugunda ucio ngahe kune rucio wakwa waku rucio na akira andu mathondeke uira wa maheni nigetha mundu uyu oragwo ti ni aruma ngai ngai uria Jezebeli we atari etikira ati ni ngai ngai wa Israeli tondu wehoyaga ngai cia kwao kuria imite ngai ucio atetikagia ni ngai gutuike ni arumwo na Nabothu uyu ahurwo na mahiga oragwo ni undu wa blasphemy oragwo muthuri uyu acoke amwira ati ucio mugunda na thakame ya Nabothu igicinwo ni ngui ngai agitumana akira Ahabu o hau thakame ya Nabothu yacinwo ni ngui yaku igacinirwo hau Ahabu akiigua ni ndathira na akirira na akonia akirira 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 muno na eririte uguo ngai agitumana oigire atiriri uthiire na Ahabu ni nyonete kwinyihia gwake na kwirira gwake na andu aigite ni ndericuku mathe ndi arogocwo ngai no ericukwo ni undu wa kwirira gwaku wage kuninwo ngai no ericukwo ni undu wa kwirira gwaku haria heritwo ni ukagwira wae ukagwira ho tondu ngoro iria ithikite na ikahera ngai ndakamira mutiuge amen. Praise the name of the Lord. Joeli aragitwira ugu atiriri tembura ngai ngoro cianyu na mutiga tembura ngo kwa yale tradition wali uhoro thiini wa Israeli ati hindi ya mundu aiguite uru na akerira muno akaigua uru ni meria mariekite ni kwari mutugo wa andu acio gutembura nga nguo agatembura nga nguo agaciruta nguo icio uma nacio agekira makunia kuonania njira ya kwirira hau niho Joeli aroiga atiriri mutiga tembura nge uguo ciki no mutemburange ngoro ciaku nä getha ngai one kwirira kwanyu one å rä a må nyihä te harä we tondå å cio å iguanagä ra tha no amå iguä re tha å cio wohanagä ra no akuohere å cio woyanaga rä ngä no akue rä ngä å cio wä kanagä ra hinya no agwä kä re hinya rä ngä tondå ndarä hä ndä arä orwo nä hinya we ira å må thä ona å cio raingå cio we nä ngai na ndarä hä ndä agacenjia. Praise the name of the Lord. Ibuku rĩa Daniel mũrango wa kenda mwarĩ wa kenda na wa ikũmi Daudi aroiga ũũ titha na gukiro cio ma kwa mwathani ngai witu tha na gukiro cio ma kwa mwathani ngai witu athi na birako gatire ni undu ithuire tumuremete na ni turegete kuigua uge wa Jehova ngai witu tugere njira cio watho wake uria atwathite edo ko thino wa mwathani rimwe no twiciria atiriri to koro tutiehitie koro tutiehitie koro tutiri na ururi koro twigwatanirwo na ngai ri thairia ciguagirwo aria maimbite nja ya wendo wa ngai hii ti citu no handa uthi aroiga atiri ya thani aroiga atiriri thana gukirirwo ciumaga kwi mwathani ngai witu uguo ri ngai no endaga gutukirira ona hindi iyo tumite nja ya wendo wake ona hindi iyo twitukanitie na maundu ona hindi iyo tuthiite tukarongoria ngai ingi na undu wa guthie kwa andu ago ona hindi iyo ngai no endaga gutuiguira ona hindi iyo ngai no atuiguagira praise the name of the lord no atiriri tha cia ngai ri kinyanira iguru ria miturire itu ria turirira to no uiguirwo tha ni ngai na nienda gukuiguira tha no we utue itua ya kwa kwirira ni mweri ni ndiciragi o na ndiciragi ndi nyiki ta ngai angienda gukuhonokia we urege we urege we ukarega na ndanona andu mahana uguo akahonoka thiku ciganona agatuika mundu wa kanitha muno thiku ciganona akoya drama ni wega ni wega wa ni wega ahurite drama nginya gataruka ino ihuragwo na moko uguo no thwa kaitha ta kamieri iri tatu agacoka agacoka mehia-inĩ ningĩ agokĩra ningĩ akagwa ningĩ agokĩra ningĩ akagwa andũ aya awĩtĩkio wana ta wĩna kĩbaba gũkĩraga akĩgũaga nĩ mũĩ ngai nĩ athũire maũndũ mamwe endoka thĩinĩ wa mwathani tondũ ngai nĩ endete mũndũ wa ngoro ĩmwe ngai nĩ athũire andũ a ngoro igĩrĩ na rĩmwe ũkahoera mũndũ ũcio ndĩ ũmwe njũĩ na arĩa arũgamaga augaga atĩrĩrĩ niĩ ndamentirwo nĩ mũtungatĩri wĩtagwo John Ndung'u rĩu ndĩrakinyĩthaiga ndũgacoka kuga ũguo we tondũ ũthiaga ta mũndũ ũtaramenya kũrĩa ũrĩ nĩkĩo igaga ũkagũa ũgeka atĩa ũgokĩra ningĩ ũgacaina 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 ningĩ upu ũkagũa ningĩ ningĩ ũgokĩra ningĩ ũgacaina ningĩ ũgakorwo ningĩ ũkomete na gũkũ ningĩ nĩ ũnyuĩte ngai nĩ athũire maũndũ mamwe tondũ ngai nĩ endaga mũndũ ũrũgamaga na akarũgama wega haleluya atĩ ona kũngĩra no nĩ ũkũrũmwo kara kana ũrũmwo angĩarũmagwo andũ angĩ moigaga nda nĩ ĩrĩ ruo rũmwe ĩngĩrũmwo atĩ ona ũngĩrũmwo nda we no rũmĩtie wĩtĩkio na ũkarũmia na ndũngĩtiga praise be to God haleluya andũ arĩa makuire ndũ wa wĩtĩkio wao makuire marumĩtie onerwa kane jesu moiga never kaba ngue praise the name of the lord haleluya pastor mwanajeri atĩrĩrĩ handũ atĩ nĩ anyitwo nĩ thigari iĩ erwo atĩrĩrĩ ngari ĩno twarĩ kũrĩa police station aarĩtwara atwararĩ na ndararĩ na mbia arerũrute mbundi ya ciringi ngiri ithano arakĩra mũndũ ndũmĩra mbeca ngithano ai ndute ngari yakwa tondũ ndũrarĩtuĩka nĩ ngũthitwo nĩ wega mũtumia ũcio ũrarĩ mũthigari aroka aramwĩra atĩrĩrĩ akamwĩka ũũ unaonanje rĩu nĩ ambia gũtuĩka mũrata na ĩkũmũreheire ũrũme ũtarĩ wona citũbanye nini agaramũria nini si nĩmesikia umetumiwa pesa hapo ikoanja gani sasa tuende case na uko na pesa aramwĩrire atĩrĩrĩ reke ngwĩre niĩ kwĩ maũndũ itangĩka ona ingĩkwo atĩa aramwĩrire atĩrĩrĩ kaba ngue niĩ no ũguo ũranjĩra ndingĩka ona ingĩkwo atĩa I will never maramakire aramwĩra atĩrĩrĩ niĩ ngĩcemanĩtie na pastors na nĩ maheaga mbia aramera aramwĩra nĩ acio tiũ praise be to God ta rũgama na wĩtĩkio mũrata wakwa mũrata wa mwathani no merage nĩ acio ti niĩ mwathani arogocwo tondũ we nĩ ũyũ ũrĩa wĩtĩkĩtie nĩ mũĩ hau nĩkĩgĩa kinya ho thĩinĩ wa ibuku rĩa Mathayo Jeremia 10 Jeremia 10:24 na thaburi ithathatũ mũhari wa mbere ciothe iraheana ndumiriri imwe ikaiga atiri I Jehova ndukanduithie uri na marakara ona kana uherithie ni uria ururite ni mundu urathaitha ngai tondu nie arauga nie njagiriirwo ni kuninwo niwe no ndakuhoya ngai ndukae kunduithia wina marakara maundu maria njikite maroiga njagiriirwo ni kuherithio niwe no ni ndagothaitha ngai ndukae kuherithia uri na marakara mathani arogoci ngorwo iyo wendwa kwa thiini wa mwathani ni ngorwo irenda ngai ona akorwo ni kuanitie maundu ngorwo iyo ni ngorwo irenda ngai haleluya guikara haha ndi ndiage irio cia ngorwe ndiage irio na ngorwe nii na ndamenya indo iria ina baba guikara haha ni urimu mutheri na kwihia kuria ndehirie baba to baba ndehirie ndamwihirie na ngihia ngai uria wi iguru to ni ndagire kuigua uge wa baba na akiuga ni ngukira thii kuria wa thii ndimwire atiria wa ndinjihitie iguru ona kuri we ndiagirwo ni gucoka gwitagwo muruguo ringi ndua ta umwe wa ndungata ciaku murata wakwa murata wa mwantarora ithe reaction yake oigire atiriri ndungijira maundu mau tondu wewe mwana wakwa ni kunjoke na mwathani ngaida tutigaga ni ithuĩ tumutigaga ngaida tutigaga ni ithuĩ tumutigaga ngaida tuuragira ni ithuĩ tumuuragira na hingo ciothe twitaga kuri we na wendo njokererai na ni ngumucokerera Zaburi ya 43 verse 2 Daudi akera ngai ndukagwate kunjiriria nie ndungata yaku na Daudi niageragia kuhe ngai gitumi reason niageragia ku reason na ngai arera ngai atiriri tondu gutiri mundu wi muoyo ungituika muthingu mbere ya maitho maku na kinya handu akera ngai nini ngwihitie ngeka uru maitho-ini maku nikio gituika ni uratuanira nikihoto wi nakio haleluya murata wakwa murata wa mwathani ngai ona ena kihoto gia gutuira agathura gukwira ati ndi na kihoto ngutuire ndo ni undu wa mehia ma no atiriri njokerera na wona wanjokerera mau mothe wi namo ni ngukuohera praise the name of the Lord tucoke thiini wa ibuku ria mathayo riria twathoma riria ratwira atiriri 11:28 ukai kuri ni inyuothe anogu na inyui mutitikite mirigo mirito na nĩngũmũhurũkia praise be to God mirigo keheana ngerekano ĩno na ti ũhoro wakwa ũyũ nĩ mwandĩki wandĩkire ibuku na ndĩka ibuku rĩu na njuge ti ũhoro wakwa ũcio na ti kĩrĩkanĩro tondũ nĩ mũndũ ũcio waheanire ti niĩ no ndĩraheana wĩ ngerekano mũndũ ũcio to nĩ arikĩte mũno thĩinĩ wa kĩndũ gĩtagwo occult na akarika mũno thĩinĩ wa ũthamaki wa ngoma mũno arikĩte kuo na magũrũ merĩ agathirira kuo na agagĩtonya levosi nditũ mũno cia magongona ma ũthamaki wa caitani na agakĩheo ngathĩ kuo ũthamaki-inĩ wa caitani ngathĩ nene na we agagĩkinya handũ we nĩ ahotaga gũtiga mwĩrĩ wake nĩwe ũraruta wĩra ũcio agathiĩ gũcera thĩ ya kĩroho na agacera kuo thĩ ya kĩroho ena hinya wa ũhoti wa ũthamaki wa nduma na hĩndĩ ĩmwe nĩ aroiga atĩrĩrĩ thĩinĩ wa ibuku rĩu na nĩ ũrĩ nĩgetha ũthome ũira wake ti wakwa akoiga atĩrĩrĩ he handũ athiire agĩkora akuo arĩa makuĩte kuma mwena ũyũ tũrĩ magĩthiĩ makĩringa mũrĩmo wa rũĩ nĩ kwĩ mũini wa rwĩmbo wainia rwĩmbo akĩaria ũhoro wa mũrĩmo wa rũĩ gĩtonga kĩa Lazaro nĩ kĩarĩrire rĩrĩa kĩahoyaga itata rĩa maĩ mũrĩmo ũrĩa wa muoyo kũrĩ Lazaro na mũkuru mũnene ũtangĩka atĩa rĩu akoiga atĩrĩ atĩ akinya hau agĩkora he rũĩ rũnene mũno na rũĩ rũu rũnene ũguo arĩa marakuo marona mwaka maingĩre na kwĩ nyamũ ĩhana ta ferĩ ĩroka ĩkamakue ĩkamaringia mwena ũrĩa ũngĩ mũrĩmo ũrĩa no rĩu akinya hau agakora mũirĩtu wakuĩte kwao itũũra-inĩ mĩaka kenda yathirĩte 9 years akĩmũkora handũ na itũũra-inĩ rĩao arĩ arutaga wĩra wa ũmaraya kuo kwoguo mĩrigo yothe tondũ akuire ataũrĩtwo mĩrigo ĩno jesu arauga ũkai kũrĩ niĩ othe mũtitikĩte mĩrigo mĩritũ na nĩ ngwĩka atĩa tondũ akuire atarĩ aũrwo mĩrigo ĩyo arakiuga atĩrĩ na ndaiga ti wakwa nĩ wake akimukora hau na mirigo yake yothe no kimurigo okimurigo tondu kiai na ritwa okimurigo na ritwa kumena ori ari na rumena runene nogwo kimurigo giigana murigo wa umaraya woi uri awi ni munene na kina mirigo ngita thate ba riu a o mara merio yoka nigethe maringie mwena uri ungi we tondu no mwaka thie na mirigo yake kila mtu atauchukua mzigo wake mwenyewe akoya hiki kia umaraya akoya ona hiyo mama yake mutijigira ngire ndigathi akoya kimurigo kiguithia ini agachokera kia marakara agaiguithia kuo agachokera gya kuraga ciana na abortion agaikia kuo agachokera mutigwete kiu kingi aka agichokera gya 10 me nyamurege katia ya abiriria gukura aria meharia thini nao moya mageka waha hey one two magaikio haria ri pu ciothe makamuikiria uyu akoiga atiri nikia turite hau miaka kenda atari uma mrecia mirigweo ya munogetia atia riu tie mwaini uyu riu ni oimire gukwathi na kukungi rekai ndikimwire ndui tutiuka ni uhoro wa makane wa to no urathiete na kugwa kamenyora kuhanga uhoro wi haha Dikuga ni horo ama no agikuru niguo kuri enda ka thine wa mwathani ukoriga ni kiutari na kio gya guthondeka njira ciaku na ngai Jesu alikwiraga mirigo yo ndehera nie tondu wa ndehera nikio ndokire thi nigira wetekia gwa ure mirigo e umuthi uyu murata wako murata wa mwathani no aurwo mirigo yothe na gutire hindi mwathani atuthi ukona mirigo ni tukona murigo no murigo atu ukona kuo No mama than Jesus. Na uga ne muthu na ne munyoroku. Praise be to God. Rekuma hau ne kuigua uge wa Ngai na kuwathikagira. Na guturanjira ini ciake. Ucio niguo murigo uria watigiro. No cio ne muthu na no kuweke. Hallelujah. Uga mai. Uke wati yake mundu wito dhobea moyo wake ano. Ike no siade na liri wayo Deshio igoteaga Nyokaga mgoyo Wetie ai Makania siade na kome nongendo Gojire endio kagaya mgoyo Wendio kaga mgoyo Wetie ai Makania siade na kome nongendo Hii ya duwale ya mshera nao, niyo maana giria. Wele mwadhani Jesu wa kuhere mehia maku. Todo, wechile gende maga kumena na mwone, hii hitawanyi hanyi hakuleo. By the way, tedeali othe wohero mehia maku, wabatagira gathi, taikumina inyanya igorule yao. Na waka kwa ragi teo, kile matara kuheru ni maku he, ni kuhere niyo, he na gyo ni shaitani, ati niyo kwa waka company, ona ugega company oneriko torotobaretio ni roho mutheru wa ngai ngai gire dagatutiga na dagatutiga neria tuiria ngoro yaku umuthi inga maitho maku ithire ya ngai utuiria ngoro yaku wire mwathani umuthi ni ngwenda ujiguire tha no gicirira ndo aria ngiduka kuhituka duka hetuke mwatha Dahoya o jiwere dahu O geshere dharia Ange dahoya doka hetu Jesu Jesu dahoya o jiwere mwathani agutuirie ngoro yaku ngoro ithikite na kaira ngai ndangimeira tebura ngai ngoro ciina mutiga tebura ngai obuo cianyu mucokere jehova ngai wanyu ndo ni mwega ningi ni watha ndahiu ha kurakara no ni yuro ni utugi na ni ricoka gwaka kuherithania ita mwathani o riu mwire mwathani uka utonye thini wakwa na wa mwita no eguka na no egukwe muoyo akorwo we kundu ro imbura jesu ta mwathani mwonokia waku we ni wetikirie no kumbura utari wa imbura no umumbure umuthi atuike mwathani na mwonokia wa muoyo waku we guku tondu ni wetikitie you are here because you have believed no atiriri umbure na wa mumbura na wa honokia onawe we kuo umuthi na ni ukwenda tuhoye nawe o hau uri no nyende woe guku gwaku na iguru utegwitigira kana uconokere mundu woe guku na iguru uguo tuhoye nawe ngai aragwite nigetha gucokie ngwatanero nake lift up your hand woe guku na iguru tuhoye nawe thiini wa ritwa ria jesu tigagwiciria wa mawira maria urutaga ngai ena uhoti wa gukuhe maundu mangi ma gwika tigagwiciria rwa arata aku tondu matigakorwo ho hĩndĩ ĩyo marĩtwa magetano onao mageterera maometwo ngai wa tha ciothe reke ngoro citũ ikwende na ikwĩhoke na ikwĩrĩgĩrĩre mwathani mwega mwene muoyo reke ngoro citũ igwĩtigĩre na tũgere njĩra ya wenda waku ngai naguo ũmũ wothe wa ngoro nĩ ndaũmũmora thĩinĩ wa rĩtwa rĩa jesu arekeria wega waku igũrũ rĩa andũ aku roho waku mũtheru arute wĩra wa ũhonokania ngai thĩinĩ wa ngoro cia andũ aku nakĩo kĩrathimo gwitũ ũrekire igai rĩao matukũ mothe ma muoyo ũyũ nĩ ũndũ wa jesu mwathani witũ ũgatigwo nawe ũgatigwo nawe ũgatigwo nawe rĩrĩa kanitha kairũ
More music at spacegospel.com
ũgatigwo nawe ũgatigwo nawe ũgatigwo nawe